boy, that boy from Banyikoro.
Heaven, heaven,
mapenzi yako iko tamta. Mbolinga naye, unaleta mawazo mingi. Kimi tudonga wechano, my baby is driving crazy. Bini larado, I want you to be my antidote. Ame yumare, kawadi kukudi we are raising higher. Usijali mambo yao, inombe antedi, wana chat. Baby you complete me, I wanna feel this chemistry longer. Spend some magical zillions on me. Hata kama kidogo kidogo baby nipe over. Hata kama kidogo baby nipe over. Come get a lose my mind, get a lose control. Hata wakiseme, wakiongee, usijali.
Mapenzi lako tam tam, tamu kama sali.
Nikikuwe karibu na we, usisikie na baridi. Yang chononga genu ni ya marurumbu. But more baby, you disapprove. Sasa hili, tapanga, tutaweza, tutaenda huko. Tena usijali. Mambo yao, usijali. Hata kama kidogo, kidogo, baby, nipe over.
Hata kama kidogo,
hata kama kidogo, baby, nipe over. Get a lose my mind, get a lose control. DJ spin on, I do 5-6 Ramsey. Shafiki wa magical, wana eto. Analyze management, kase kase, uchwala, sleeve ya. Big man kata, da finde ya, promoter bride.